Genie X double six.
Oh yeah. Karibu Dar es Salama. Indo bongo. Kilo nachotaka hapa kinapatikana. Indo bongo. Karibu Dar es Salama. Indo bongo. Kilo nachotaka hapa kinapatikana. Indo bongo. Unavokuja ndivyo navokupokea. Haijalishi mkoa gani unatokea. Kuna wenza kwa likuja juu ipongea. Ambao sasa hivi ndio wanaotufokea. Pita sinza mavi wanja vya Tabata. Uone jinsi watu anavyo kula bata. Kitaka pombe na sare utapata. Ila kwa makini magonjwa usijepata. Yeah, karibu Dar es Salama. Nije lijawa imoche mtu salama. Yeah, karibu Dar es Salama. Watu wanalipa kode wana kazi ya kufanya. Yeah. Ukituliza ubongo, utashiki bosi. Watu wanapiga michungu, mwendo kufosi. Basha mengi ni ya uungu, utajua mabosi. Wengi tunaishi kwa ndondo, watu na vikosi. Karibu Dar es Salama. Indo bongo. Kilo nachotaka hapa kinapatikana. Indo bongo. Karibu Dar es Salama. Indo bongo. Kilo nachotaka hapa kinapatikana.
Corn boy, yeah. Welcome to my city, that city night so litty. From Tadari to Masaki, yeah, we running quickly. View a bahari to Kicheki, whole squad with me. Kwenye lijiji, utateseka kama hauna digits. Tunavo shine, cuts me toka overseas. Na kila siku stacking paper counting G's. Went through the fire, tukatoka na degrees. Hakuna seme yote, hapa ndio place to be. Kila mtu ana hasa, uku lazima we na dira. Washikaji wanapiga ndondo, sotu kwenye mpira. Lady JD, hapa bongo joto sira. Watu wana mishe mishe nyingi baka drag dealers huh. Nyumba kupanga njia mipaki bonge ndinga. Fanya unachofanya usije ukaonekana mjinga. Neza kuna star kumbe kari ya koni winga. Kuliza takwambia nae brand anailinda.
Ukituliza ubongo utashiki bosi. Watu wanapiga michungu mwendo wa kufosi. Maisha mengi ni ya uungu utajua mabosi. Wengi tunaishi kwa ndondo watu na vikosi. Karibu Dar es Salama. Indo bongo. Kilo nachotaka hapa kinapatikana. Indo bongo. Karibu Dar es Salama. Indo bongo. Kilo nachotaka hapa kinapatikana. Indo bongo.
Much respect to my mom. Maliki Makariosi. It's my now music.
Music.
That's my boy.